bashayene bafana bayethelela bashayene bafana bayethelela basikhoshela ngoshamene bayethelela basikhoshela ngoshamene bayethelela bashayene bafana bayethelela bashayene bafana bashayene
bashayene
bashayene bashayene bashayene bafana bayethelela bashayene bafana bayethelela basikhoshela ngoshamene bayethelela basikhoshela ngoshamene bayethelela bashayene bafana bayethelela
bashayene
bashayene
basikhoshela
bashayene
bashayene
thina sobashaya nkosi yami
sobashaya sobashaya
bona basazi labantu thina sobashaya nkosi
yami
bona basazi labantu I'm not.